highlifeng.com.
Mommy.
mylifeng.com.
Jesus, Ebu Raga Yabata.
Ebu Beza Mas Kasa. obodo awara ọsọ ọ na-agbago ụbatọ ya gbara chiri uche n'aka nwoke mmiri n'ebogbe jizọs ebiliwo onye pụrụ iguzo n'ụkọ bara nwatụrụ nke jehova kpọwa bara jizọs ị ma na ihe ukwu ga-emekwa onye kere ahụ ga-enwere onwe ya
live ng.com.